Pacheko Mirundo.
Dada jiongeze mjini shule utakosa ajira. Dada jiongeze ametoa ofa mbloganzira. Dada jiongeze squeeze mjini awangali sura. Wanangali akario kwa jina rengine wanaita chula sigo.
Dembe 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 kario. Dembe 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 chula. Dembe 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 kario. Dembe 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 uno. Dembe 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 kario. Dembe 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 chula. Dembe 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 kario. Dembe 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 uno.
Oh jamani, na swali langu mimi nataka jibu leo leo. Kwani kina dada mnaweka nini kwenye makario? Maana so kwa hizo shepu zenu nyinyi za kileo. Ona mtoto mdogo anabongera kario kario kariako.
Dembe 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 kario. Dembe 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 chula. Dembe 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 kario. Dembe 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 uno.
Acha baria. Sigo lako la kufoji kigodoro ila kidundiki. Si ulisema chuma stata sambona unatumia kiki. Unarushia masera unakata steam mashabiki. Basi natosha kivumbi leo. Tumekutana leo leo. Todi story yetu wapitaji tunamalizana leo leo. Aina kumganda mwenzio. Ayo mapenzi ya video. Sija kupendea uzuri wako nimeyatamani makario. Sigo.
Dembe 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 kario. Dembe 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 chula. Dembe 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 kario. Dembe 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 uno.
Aya sasa tuoneka unajua kucheza ingia kati. Dada tuoneka kiuno kilaini ingia kati. Oya Pacheko anzisha upya usianzie kati. Wote mpo tayari tunaanza nikisema stati. Twende pari kubwa saga. Kama unasubua gaga. Sigo kubwa kunja chaga. Hapo ndo napaga waga. Kuboa saga. Choto cheze kibaba baba. Sigo kubwa kunja chaga. Hapo ndo napaga waga. Acha baria. Abala MC shina sita kipanye. Anikiwa future music future blandi. Awe Pacheko Mirundo. Mirundo. Atimu ile ile 26 kipaji. Anakubali sana wanangu wa 26 kipaji. We timu duma. Ashokari wewe. Wanangu wa pwani mbakaba. Ashokari wewe. Watoto wa Mbagala Temeke Kinondoni mbaka Ilala. Watakutaji South Africa. Imeisha iyo.
Future.